markabka Academis waxa uu hoggaamin doonaa ilaa 3 markab oo ka shiraacanaya magaalada Istanbul, kuwaas oo sida in ka badan 5,000 oo metric ton oo gargaar ah oo la geynayo marinka Gaza, kaas oo ay ku jiraan daawooyin iyo cunto. Shixnadan waxa abaabulay Isbahaysi ka kooban ururada samafalka ee Turkiga iyo hay'ado kale oo caalami ah. Waxay sheegeen in hadafkooda ugu weyn aanu ahayn oo keliya in ay gargaarka bini'aadanimo geeyaan marinka Gaza, balse ay sidoo kale tahay in ay su'aal geliyaan go'doominta Israa'iil ee Gaza. Waxay doonayaan in ay Israa'iil ay ogolaato in gargaar bini'aadanimo uu ka soo galo dhinaca Masar. Anne Wright waxay la socotaa doon lagu magacaabo doonta Mareykanka ee ku socota Gaza.
We hope to break the illegal naval blockade of Gaza.
Waxaan rajaynaynaa in aan jabinno go'doominta Israa'iil ee dhinaca badda ee Gaza, taasoo ah sharci darro. Waxaan rajaynaynaa in aanu geyno cunto iyo daawooyinka ay dadka Gaza u baahan yihiin. Tani waa dhibic yar oo badda lagu tuuray. Waxaan ku baaqaynaa in la furo marinka Rafah, halkaas oo kumanaan tan oo cunto ahi ay ku sugan yihiin, ayay
tiri.
14 sano ayaa laga joogaa markii sidan oo kale ay koox Turki ahi ay isugu dayday in ay jabiyaan go'doominta. Hase ahaatee xilligaas waxaa markabkii gargaarka siday u daatay ciidamo kamaandoos ah oo Israa'iiliyiin ah, kuwaas oo dilay ilaa 10 qof. Ururada samafalka ayaa sheegaya in ay dareensan yihiin khatarta ay la kulmi karaan, hase ahaatee waxay diiradda ku hayaan heerka ay gaarsiisan tahay xaaladda bini'aadanimo oo ah mid aad u daran. Nimco Mahruuf ayaa la socota doon kale oo lagu magacaabo doonta Kanada ee ku socota Gaza.
We are conscious that it's not a mission without any danger.
Waxaan la soconnaa in uu yahay howlgal khatartiisa wata, laakiin khatarta iyo cabsidu waa qayb ka mid ah dab ahaanta waxa aan rabno in aan cambaarayno, ayay tiri. Qof walba oo ka qayb qaadanaya safarkani waxa uu qaatay casharo ka hadlaya sida xaaladda loo dejin karo haddii la iska hor yimaado ciidamada Israa'iil. Ma jirto ilaa haatan wax falcelina oo ka soo baxday dhinaca Israa'iil, hase ahaatee waxaa falanqeeyayaashu ay ka digayaan in xaaladdani ay dabka ku sii shidi karto xiisadda gobolka ka taagan. Galia Lindstraus waxay ka tirsan tahay Macadka National Security Studies ee ku yaalla Tel Aviv.
Obviously this is a very intense time now in Israel.
Run ahaantii xaaladdu aad iyo aad bay u kacsan tahay dhinaca Israa'iil. Sidoo kale waxaan odhan lahaa ama rajaynayaa in mas-uuliyiinta labada dhinac ee Turkiga iyo Israa'iil in ay ka warqabaan waxa ay tahay in ay sameeyaan si ay uga fogaadaan in ay xaaladdu isu beddesho gacan ka hadal, ayay tidhi. Shixnadan maraakiibta ah ayaa sugaya in mas-uuliyiinta Turkigu ay fasaxaan si ay safarkooda u bilowdaan. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaan si furan uga hadlin shixnadan, hase ahaatee waxaa la sheegayaa in uu arrimaha gargaarka bini'aadanimo kala hadlay hoggaamiyaha Hamas markii uu la kulmay Sabtidii. Israa'iil ayaa cambaaraysay kulankaas. Kooxaha soo abaabulay shixnadan ayaa sheegaya in ay u baahan yihiin ilaalin caalami ah. Waa kan Torostian Dahle.
Of course we are worried, but we think that the time is now to act.
Dabcan waan warwarsannahay, waxaan u malaynaynaa in la joogo xilligii tallaabo la qaadi lahaa. Waxaan dalbanaynaa taageerada dowladaha caalamka iyo cid kasta oo arrintan saameyn ku leh si ay u fududeeyaan in gargaarka la geeyo Gaza, ayuu yidhi. Falanqeeyaasha ayaa leh safarkani waa mid ay ku xiran yihiin duruufo badani iyo halis soo waajihi karta xubnaha soo abaabulay iyo xataa duruuf taaban karta gobolka.